I get the point, man.
We are live though. Endelea tuko on.
Tuko on.
Tuko on.
Hii ndio uzuri ya kosa kamera.
Yeah, you can just start the podcast.
Na si lazima uangalie mahali.
Yani tuko ndani ya history yote.
Tuko ndani ya story buda. Tuko inside anko.
Aisha washa mic.
Tuko la anko.
Noma.
Ibadans, vipi? Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Vipi? Mm-hmm.
Nipe shtundu. Unanisikia?
Nakusikia. Nipe shtundu. All right. Tuko na anko Kitusu, anko Paul Odhiambo mwenyewe.
Mboya, to be specific.
Mr. Paul Mboya.
Zote tu sawa.
The reincarnation.
Exactly.
Na kucheki. Ako in the building.
Yeah, welcome man.
Mama aliniambia mpaka nimuone ndo niamini. Uko sure atakam? Uko sure atakam?
Mko tu hivyo na wasanii wengi. Na feeling unaweza tu sema utatokea alafu.
Usitoke. Wasanii by them change on that.
Mpaka tu nikuone umefika. Sasa na jowezi rudi.
That's my spirit, yani ni kitu pia may feel.
But welcome.
Karibu sana huko ndo ibada. Umefika mtaani, umefika ingo.
Kabisa.
Karibu sana tena. Actually before that tuanze, karibu tena.
Asante. Na katika pale jicho langu nikichungulia niko na rafiki yangu anajitanga Chiriku katika sana. I introduce
Chiriku.
Wewe yoni nickname sawa amenibandika, lakini kila time manzi na bidding na pray for them na life sale ni wanaishi God up kwa kombeleo kwa vitu zote mazile zote zinaweza kuanza na kuja kukumbatia wewe ndio umeachwa hiyo na mayote.
Mashaallah.
Bado tunakushukuru. Bado tunajiona. Jana tulikuwa na wenzetu. Leo hatuna mwingine.
Ndio.
Kwa mko wawili.
Mashaallah.
Tulichaguliwa kwanza.
Kwamba
kile alone. Mbona?
Ni baraka.
God ndiye amekuita.
Ni baraka. Nashukuru.
Kama vile nilisema, usijaribu kufungulia Chiriku ni kama tapi.
Anaanza kuongea.
Si yako inspired.
Very.
Iko tu sawa.
Ukikakandwa kitu sawa.
Kuongea ni gift.
Kwanza imagine ukikandwa mtu ni library. Ni words tu.
Manze.
Utakuwa inspired wewe mwenyewe, utakuwa sasa even worse. Unajua mtu
imagine kama bar zako.
Hata si statue labda iko ni ile ficha noti. Unaona ile ficha hata kani nyato sawa umenyamaza. Bonge. Acha ni bonge.
Jua ni library.
Juu nikimshika na zabonga.
Wali library yali bookkeeper. Bookkeeper kwa amepitia area zote za hiyo library, anajua fiction maliko. Anajua mali anthology ziko, mali sijui nini ziko, politics, science. Huu ndio Chiriku wenyewe. Chiriku, ni Chiriku amekaa na wewe. But anaitwa Mr. Lenny mwenyewe.
Karibu Lenny.
Karibu Lenny sana.
Shukrani. Kwa hii safari yangu junajua hata ile sekunde imepita moja tu. Tutaiona tena. Tunaendelea kung'ang'ana tukienda mbele.
Mashaallah.
Kwa hivyo tunajua siku yetu. Tunakuja tujue wapi. Nani aje?
True.
Hizi vitu zote. Unaona nasema sasa hivi bado wewe huko unasema unataka kusimplify ile ni kitu na gani? Ndio kufa fast na kuna msamaha kuplan yenda kukuchoma mkiwa alive.
Noma.
True.
Hebu sema. Hadi mwingine anajirusha huko hivyo.
Imagine.
Anajirusha kwa KCC. Vile kibaya anasema anga. Vile kibao sema anga unajirusha kwa KX. Ati ukitaka kujirusha, ata kupatia makafa ya kufika KCC.
Kawe nwa kuenda.
Entrance. Kawe nwa kuenda. Wee, daga. Weka wama utahelda. Wee, daga.
I won't believe hivo. Mtu anadai kujimada.
Believe.
Jo uende.
Mosha. Na kubayadi kamba.
Wamefika mwisho.
Ulide diata kitambo kabla ujirusha.
Right. True.
Godo ni anafanya ngadisho
kama spiritually ulishadidi.
Una consider kitu kama suicide. Kwani umekosa options?
Wala.
Unataka kimbia.
Wala.
Ila mtu kwa na confident. Sio mimi na kwa tukua watu wote maarifu. Lakini vitu zenye nakupatia anga details au vile hawana.
True.
Wewe ndio uko nazo juko na purpose. Wewe unajipima.
Tumekuwa tu.
Hiyo kitu
ni situa na kitusua. Juu kicheki poa. Wewe kitusua wewe ni mtu ulikama up sa hip hop sa ilikuwa na kitu yoyote. Azi ni kama ulikuwa mnachakura kama kuku ndio mrap. Unanipata? Mna kama kuku zina hustle.
Azi you imagine kama sasa hii ni hard kudu muziki.
Na unapata sasa Kenya. Imagine yeye.
Time kuna internet.
Sasa kuna internet. Alafu kitusua naona poko na cleft, si ndio? Inaitwa cleft.
Inaitwa cleft.
So wewe kubonga ilikuwa mambo ya confidence. always ndio but
lazima ungekuwa nayo
public something
stigma nini nini
sasa what you don't see is the body just your vessel
the vessel
to carry you
yana understand hivyo so imagine wasanii wa age yetu wanakam sana sema oh niko na mental sijui nini
mental
oh,
issues sijui ah oh, oh.
Na zingine zikuwa kadhamo
eh
damu
ni mingi
as in kwa
wana mengi
as in kweli it's very monumental as in same we come make it through that time plus lazima kuwe na confidence na plus hizi zote wasanii wanapitia zote hizi za sijui kuna ma studio lazima uko umeshafanya una form rap na beat da beat iko siati beat unaformiwa na producer beat itape, utapewa itabidi rap yako uikunje ifit kwa hiyo beat ilikuwa kama hivyo eh ni kwa sababu mwa
kusema kwa hiyo beat
una hasoli ya producer na producer oh ndio fikia hapo ni kama uende audition za Hollywood ama sio
walikuwa like moja moja deadly
kulikuwa na Ted Josiah Johari Clef na Samawati
sasa ni mko mnaenda kwa Samawati
Asi Samawati na Tejosaya. Lakini mimi sikudu kitu. Hawa ni appreciate. Mimi kitu wangu ya kwanza. Nifanyanga TZ. Kwa Happy Funk.
Kata sijuo nani.
Damn.
System ya majambazi.
Ya majambazi.
Kukurekodia huku.
You didn't record huku kwanza.
Hata.
Ebu kwanza. Umenipeleka huko kwa huko fulani. How was it working group dynamics za 24? Ilikuwa hada mamu ilikuwa na maigo mingi ilikuwa aje
hakuna ego ilijiwa kitu yenyewe
wala
mtu hata alikuwa na ego amani haikuwa hata hada
hakuna mtu alikuwa anasumbua hata
yeah.
Ati kurekodi ati yo apatikani
kesha kwa come just like Jesus came and took 12 disciples just put on crown you know what I'm saying
aha ndio mkakuwa 24 members
so ilikuwa tu by affiliation
eh nafikia tu lakini si shakahola style
azizi si cultic
cause niliona hiyo UK double O flani inamaanisha kitu
ni acronym
inamaanisha
upendo kote ole wenu ombeni
upendo kote ole wenu ombeni
funzo la aliyetuumba njia iwepo
funzo la aliyetuumba njia iwepo
hiyo ndio uko flani
so with love we can actually find a way in short
hiyo ni abbreviation exactly
yeah
the language was love
that was it that's what blended us and we're going to come back together just like those Israel prophecies. They're going to repatriation
Buddha wallahi rujo lilikuwa powerful
like at that time hata mlifindianaje unajua hiyo time hata ku find mse una phone sika sai sai raisi ku find mse eh sai ni raisi ku find mse
ukipata mtu alikuwa na phone Hai, labda ilikuwa imesanywa.
Walai.
Na hata itumi sana juu, wase wengine kando yake hawana phone.
Hawana.
So si atutapigia msee simu. So mlikuwa mna findiana aje, mna kiaje in touch. Ama ilikuwa tu ni ile una believe tu.
Communication, we keep on coming together.
Mm-hmm.
Yeah. I love to see brothers
and sisters.
Mm-hmm.
Each other.
Only Jeffrey, the people.
I know.
So ni vibrations too.
The vibrations.
So ndo record even album 3. Hey Buddha, si mlikuwa mme vibrate sana basi. Mlikuwa mnapatikana tu yani mnapatana. Cause kwanza tupatia hiyo notion that ni ngumu upatane na watu.
Naona ni kama inarudi.
Walai.
Separation you come.
Lazima. Our co-host Snyder here. Salimia Snyder.
Naitwa
Mama Sana.
Has the Ramadan.
Eh, Ramadan la kituzua.
Kituzua, Manchester wameshinda.
Yeah.
It's the day.
Unida dangu, wewe tumeshinda tu Lille.
Mizu, who is that? Tunamfikia dangu huyo.
Eh.
Mizu nimefika.
Dada yetu.
Asikuwa na kusimuka.
Ni dada yetu. Uni sister wangu wa damu. Sister wangu mkubwa.
Manchester imeshinda tiju tuko kwa
four. Hakuna, hakuna. Tumeshinda.
Tumeshinda.
Na nimekuambia naombe Liverpool mshinde ligi.
For Klopp.
Sisi kama Reds.
For Klopp too.
They make it public kwa podcast naombea. Klopp ni mse by the way akona energy ingine kaa yenu. Akona energy kaa yenu.
Hata mimi ni for Klopp.
Anyway, mlikuwa mnapatana tu as in it's very
ilikuwa very tu ina happen.
Mm.
So hiyo time mnapatana ndo mnaduma. Ama ilikuwa kijam session. so mangoma tu zinatolewa tu zinatolewa tu zinatolewa.
Hata nikwambia ilikuwaje ilikuwa hivi.
What was the process?
There was never a process. It was like you are living a script. Yani umecha tokelea maeria. Mi hata sikuwa na kalando. Ringine iko kasa dando.
Una jump
out,
jump.
In and out. Kapata na mama mjama. Through to ile matizi za masijui ma games tu za vijana. Sasa si kuna mse aliniona kaona unaandika. Sasa hiyo hakuna rap. Hakuna.
Na muziki ya Kenya ilikuwa gani? Hiyo time.
Ilikuwa ayaye. Hakukuwa na music.
Mlikuwa tu.
Na kina Jimmy Gatu tunasikia walianza rap. Ah, li rap lini?
Rap M.
Yeah.
Sinizo enzi.
So kwa wameanza pia wengine wao.
Haikuwa ati mainstream inasikizwa.
Haikuwa mainstream. Hata ilikuwa very rare.
Ilikuwa like 3, 4, 5, not even more than 20 rap songs out there.
Ata ilikuwa ni K-South Flavor. Na Kalama Shaka.
Shaka. Kina nani roba kama.
Izo enzi Masimaira. Mlikuwa sasa nyinyi. Sasa ata jina selebi kuwaga.
Akukua na useleba hata.
Hata jina hii kuwaga kaa hiyo atiseleba. Labda usikize music time ama ucheki nini. Inaitwa kwaje? Ile kitambo Sing and Shine.
Walai.
Ya, chaki, kina poxi wakakam.
Poxi pressure.
Na kina Isa.
Isa
akatokelezea. Sasa kina Isa akitokelezea Mark U. At the same time kina Keshaka walikuwa wamehit. Pia at the same time K-South walikuwa. Wali rise pamoja ni vile.
The same time
tafsiri ilikuja very ili hit na mbio nyingine. Nikki alikuwa.
Ilikuwa na momentum.
Na Masimaira alikuwa. Ilikuwa fiti jo.
Mbaka mlikuwa mnajuana, mnajua tu ndo collective yenye na wako on this sound.
Sasa
si ndo walifanya hata mimi niimbe.
Afu kuna ngoma walikuwa wanajenga satellite flani. Nilikuwa naona nikiwa mtoi.
All over the world.
Radio ngoma ilikuwa gali. Jirone comes unya ali comes Jimba Black American mgani ali comes.
Hadi video ilikuwa noma.
Siku hizi mimi na no.
Anaitwa Ragodesa.
Eh. Yo masai kifanyika.
Masai fanya song na KRS by the way.
Walai. So how did that happen? Juli niyo masaa bado, sindio? Ama?
Nizo enzi.
How did that happen? Umsa odema alijuaje exist, alijuaje kuna rap ina spring out of East Africa.
Ndio ikamku kwa ngoma.
Ndio haya kujie apige ngoma na nyinyi. Juu mliko ready uko flani, mliko ready collective.
Exactly. Kulikuwa na album inaitua...
Budo umeishi miaka kama mbao, more than mbao za kuza muziki tu. As in ndo maana unasahau. We can find it very fast. Nipatie Google very fast. Mamake. Nipatie Google. Nipatie Google very fast. Give me the smuggle. Let me Google these things. Unajua anko ni anko. Anko lazima tumpatie time. Na sisi tulikuwa watoto. Hii ni kama generations na meet. We were kids. Bila kwa not the beat ka kitu kingine.
Na jua album zetu zote.
Sisi zote. Najua Mashifta Classic. Juu ilikuwa na mangoma kadhaa najua. Najua Mashifta Classic. Za uko fulani najua ngapi? Najua ngoma za K-South, najua ngoma za Bass, napenda Bass. Anga Banga is my best album.
Angabanga ni kali.
Angabanga ndo my best album for my boss.
In fact, Electra liko safo kwa hiyo album. Nikuwa nataka ni...
Ni wewe.
Ni nini? Ni mchoche. Nafa kutuwa, bang your head against the wall.
Albums.
Kongesha gichwa hivyo kwa ukuta.
Haya, niambie. Hapa wana moyo wa Simba, Kaya Hip Hop, ndani ya Pwani, recipe ya nazi, za nazi, mafunzo skia. Hizo ndo album wana list za uko fulani. Uko fulani discography.
Nataka wewe mwenyewe utaiget.
Nataka tujue at that point how is it, cause nilikuwa
joko kupatia hint. It was written by a writer. Your title. Title ya album.
Shamba la wanyama.
Tunaelekea. Tuendelee.
Haiko hapa kwa hizi. Hebu niambie hapa kwa hizi. Siku njema.
Hizo si album hizo ni majina za mawimbo.
Siku njema anajua ilikuwa nini?
Bado ni book.
Book ya nani?
Sasa tuendelee
nyingine.
Ali Mazrui tafadhali.
Sijui alimazrui vizuri.
Achana alimazrui basi tuende. Yaani nataka wewe ndio uipate. Si tuko live.
Nataka kunipata. Sawa, nataka tuipate. Nataka tuipate. Alimazrui.
Yo wimbo, acha nifuatie clue nyingine. Kuna wimbo iko ndani yake inaitwa Katunezifanya tunaweza.
Fanya tena
mika. Fanya album gani?
Katunezifanya na.
Sasa kwa Magic Show brother.
Yeah.
Inaitwa?
Hebu ngoja. Yo ngoma iko inaitwa? Mimi nilikuwa junior bro.
Hivyo tuka kama tunaweza ifanya.
Kwa tunaweza uko. Eh, hey, kwetu kama tunaweza ifanya. Ngoja.
Hadi tulikuwa na Juliani kabla ya Emmanuel nywele.
Eh. Hey.
Aha.
Okay. Bruno na gatekeeping ilikuwa kitambo. Azina tuwezi jua vitu kama hizi azinesa ilikuwa kwa the beat.
Eh.
Hey. Eh, hey, cause tungejua aje. Tungejuaje vitu kaa hizi? Ndo ika, uko fulani maumau. Fanya tena, Juliani, Johnny Boy, K-Swiss, Agano. Uko fulani.
Album inaitwa.
Ha? Okay, kumamu likuwa na album zizi siku. Mili kwa jemi angata kenyo muzika ina albums.
Si unajua ni vile ilikuwa inachezwa.
Hey.
Tulikuwa tunachezewa ngoma moja moja.
Eh.
Yaani aungeshika
Dandora Burning.
Ati hii ni kitu ya
ni kweli.
Project Biggie.
Dandora Burning. Why was it called Dandora Burning?
Sababu Dandora kuna dump site kwa hapo wa Azimikangi tangu enzi na enzi.
Ah.
Ina magazi ya maasi.
Mimi najua tu kuna dump site.
Yo magazi ya maasi.
Wanakujanga kuwasha moto wachome tako.
Kuna asida au mwaga. Kuna asida na wanafaa mwagange na kukula tako.
Oh, lakini imetulea sasa tutasema.
Wallahi. Eh, ni economy by itself, hata kuna documentary ilifanyangwa but.
Wallahi ni yeah. Economy
by itself.
Trash yenyewe inashakuwa.
Si hata hiyo video ilikuwa hapo tu kwa dump site. All over the world.
Yeah.
Ilikuwa tu.
That's why they were building that thing na vitu za junkyard.
Ah, lakini acha niwaambie ukweli. Shootiwa hapo lakini shot ya sky ilikuwa Ngong Hills.
Right.
Ndio tupate hiyo
view. Elevation.
Elevation.
Na hiyo time wako anaichukuaje? Jua kuna drone. Lazima msiange kwa juu na ndege. Na kamenje.
Walami wanajua hizo.
Walikuwa na hizo vitu.
I told you walami wanatuweka gaka 50 years back wako 50 years
before. Eh, tuko nyuma basi.
Imagine wako na nini, wako na kitractor kime landmass juzi. Alafu sijui ni how many light years.
Ona.
Ni noma.
Alafu sufike tuko na military. Watu wako watakuko, walishapita.
Drone shida ukiangalia hivi wanacheka.
Eh, wanashanga. Ndio mangu anasema hata kukakuwa na colonization. Tunatekiwa tu tena. Hatuko ready.
Tutatekiwa.
Ki manpower, ki kukuwa rada.
But saizi unajua.
Si manpower inaitwa?
Saizi kuna hiyo feeling nilikwambia. Hiyo philanthropy, hiyo feeling ya. Mbona mnaumiza wale? Na watu wanaweza bonga worldwide. So wanaweza hata geuzia gava yao.
Sikizi ni ku-open sana.
Unapata hata watu wa Europe wanageuzia gava zao za Europe. Wanawambia mwezi fanya hivyo Afrika. Sisi tunachiki Afrika wanafaa kusaidiwa hivi.
Sasa kuna hiyo mambo
wanaanza kuraya kwa state zao against gava yao.
Mambo ya rights.
Wanaambia gava yao mwezi ataka Afrika. Waldo sasa hizi ni hard juu ya hiyo. Hiyo tumekuwa global village. It's no longer about the boundaries.
Wallahi.
Juni mwona kama nani, boy. Buti. Mm. Buti, amefanya kolabo na Backroad G. Backroad G ni rapa mbaya UK. Lakini ameza get kolabo na yeye. Hata kama labda jafika UK, wameza communicate.
Kuzi ijalisha.
Haka mtumie verse.
Haka rival.
No, Backroad G actually ni yawasa wamekama up na hizi stories za Afro Swing na Drill. Anaimba ngoma zingine, nice, deadly. So unapata Butros, I think pia... Sound yao ineza melo. Because Butros fanyanga rap ina sound kama ineza dansika.
Iyo ni given kwake by the way.
So unapata sales house nge mix poa. Hata nilimwambia hapo Twitter. Naoneo iyo kolabu kiwa moto sana. Nangoja kuisikia sana. Nione ita happen. So unatumikuwa Global Village. Aneza reach out msani wa UK. Wafanye kolabu. Kitambo inge happen vile ili happen. Organically vile nasema. Unapata? But pia hiyo, ilikufungua akili mbaya, kuonezo mabutu za walami.
Hiyo time, saa ilikuwaje for you as a rapper, ata production yon mziki itself. Si lazima ilikuwa ni equipment zao.
Ilijiwa kitu gani ile, chema chajiuza.
Right.
Iliwaki hivyo. Lakini kakuja saa ika blow up ki design, sasa yeah, we are pulling socks.
Mm-hmm. Mm.
How did it end? How did the
it's vibration? Never, there's no end.
There's no end.
And to a good thing.
Now it makes sense.
Which makes sense,
the
right?
The vibration happened because it was time to happen.
Mm-hmm.
And now, anasemata, the time is coming again. It happened.
Yeah, rebirth.
Rebirth, yeah. The Jimona mepiga mangoma na roba.
See, this is a rebirth.
Already. Mi vile nilikusikia sasa kwambie. Nilikusikia kwa Maovete. I think that's the first time nilisikia a whole album tena yako. Ya wewe unarapa whole album through.
Mm-hmm.
Nilikuwa, kwanza ni Kiswahili one. Yenye nilikuwa mnaongelea about Kali Yugis.
Mm-hmm.
Hizo stories za manini, mavitu za Wahindi.
Mm-hmm.
It made sense then, because mlikuwa mnaikompare na pandemic, na vile kuna go down, na vile all this can be just a sham. Kufunga binadamu, unanipata?
Exacto.
Yeah. Mm-hmm. So ndipo nilifeel umerudi. Nilifeel kichusua amekama, tena.
Mm-hmm.
Then ukakaa mnaongea ma Kun Fire Kun. Mkanza kubonga juya. Nilikuwa mbali sana na me.
Mm-hmm.
Mbali sana. It gives a feeling of being out of touch with yourself for a while. Then you come back.
Bado nahitaji tu kujita mkutano. Bado
ijaisha.
Siwai kosa kujita mkutano. Mm-hmm. Kama ujaijita mkutano, wewe uko.
True.
Right.
Yeah.
Hiyo ndo spirituality.
Daily. Kama wewe peke yako basi na uko.
Yeah.
Jina mean, hiyo time yote ya tu kwa tunakusikia actively. Uko unatoa mziki ama uko unatoa mziki actively?
Nilikuwa nafanya mziki, sikuwa naitoa. Unajua kuna watu ufanya movie for 6 years.
Right, yeah.
Eh, na ikitoka, blockbuster.
Blockbuster.
Mm. Oh, sio.
Yeah.
These are designs.
So you are
so
just
you are still bado writing, bado unaingia studio,
no,
ama ulikuwa tu?
I've done that. Now it's releasing.
Aha.
Yeah.
That's why you took the hiatus.
Exactly.
Ulikomenda kujita mkutano ile mkutano real.
Pale kwa mlima alafu nikam ni wa mana bite. It's clear ati nikam ni nyama bite.
Buzz.
Right. But sana...
Kwa fungus ito destroy kifanga saa.
Yeah. Noma.
Ala right kwa seal.
Ki homicide.
Atu kinyesha ki sulfur itakuwa.
Itakuwa homicide.
Sasa, between era ya sai na iyo time, difference main iko wapi ya kiusani? Kudumziki sai na iyo time.
First of all, kuna elephant in the room.
Mm-hmm.
Ile tuja share. Tunamsikia alafu tuna discuss kwa kona. Oh, I wish wasonge kwa kona. Nilafanya masaini za mkono. Ati, kielefant kwa watu ndani ya room alafu tunajaribu kukiepa.
Okay.
Youth wame lack morals. First
Amen.
Of all,
uh-huh.
Wana glorify shame.
Sure.
Yeah. Fai ku glorify shame. Ataka kuna shame. Don't do that. You'll get iledo. That's a little bit more younger. Some little time ago.
Yeah. Before to get kwa mics.
Yeah.
What was it?
As in vile saizi, it's fast.
Your intellectual property.
Yeah. Vile mtu anataka tu a record, a release. Akai chini kuona value anaweza get out of something fuck kabisa. There's no values.
Na intellectual property ni priceless.
Yeah.
Ayezi atikuwa valued na do.
Kuna evaluation ya.
Cause shame ni priceless. Shame yoko nayo na shame mini kwenayo ni shame nye. Uweza za kudinya na mbele yangu. Uweza za kudinya na mbele yako. It's priceless. Lazima ti ununue mahali kitu. Unaijua tu innate. Inakuja
ndani. Ni character. Ndio unasema watu wanakosa morals. Mungu
akuulize ati mbona ulifanya hivi? Useme ati uko unajua
right.
Uko unajua Bible ama iko ndani ya roho ya
inside you. You don't have to read.
Morality.
It's written in your essence.
Yo story ya kwa nini vulgar ama sijui nini. Someday is gonna catch you up and utakuwa na dota wako na kijanga fulani sivyo kila. Kama vitu zake. Alafu kinataka kufinya dota wako mbele ya utaduni si utamua.
Exactly.
Ukimada. So umejiweka kwa the same.
Hiyo ni seed, mza seed.
Seed ingine.
Yeah.
Na kwa ile hamster wheel. Unajilock kwa cycle nyato huko gandani.
Wewe na generation zako kala.
Juadi mi believe hivyo. Shame ni necessary. Ndio ikipwa tu in check. Like atuwezi kwa si wote. Hatuna code of conduct. You basically hiyo ndo moral. Ni kitu acceptable between all of us. Yani personal mambo yako umejiwekea. Kitu acceptable na maisha conducive environment unataka ndio uone nipea.
True.
But I agree also. Young people say ya wana morals.
Shame.
Lakini, what if that little bit of shame inaweza kumekia door? A little bit.
True.
Yeah.
Sa kuna a little bit. Kuna vitu ata ujaribu kuevedaje. Kwa life lazima utakutana nazo. Lakini sa kuna wasi uenda extra mile. Unaona? Ndiyo? Again, shame iko na publicity.
Right.
Iko na do.
Yeah.
Losing
yeah.
Shame iko na publicity. Having shame ainanga publicity. True.
Na ni true kitu unasema, unaweza do tu kitu poa, ataka ita take time, itajipa.
Yeah.
Si lazima trajectory ikuwe ati unadu ndo ilipe.
Yeah.
Na ataka unaweza do ilipwe, kuna design.
Acha ilipe design yenye una remain unapata una uko na bado integrity yako.
Yeah.
Bado msomaji anatambua shame. Yeye anajua shame ni cheo. Hiyo ni rank.
Yeah.
Unielewa?
True.
Hii ni shame, sio?
Kukua na principle.
Bado iko na two ways. Nikicheki headroom nifuate. Simenda. So hiyo ile shame, bado kana uso mweka another decision. Ile decision nyingine. Manager. So hiyo kusema ni shame ni mimi nataka kuja kwako lakini naona
Okay.
Ndio maana ameita, a little shame.
A little too.
Si lazima ukwe mrazi. Unapata?
Cheki, usivalishwe rinda.
Hollywood. Exactly.
A little bit of shame. Kama nani alikuwa na shame kidogo tu huyu comedian huyu fulani wa Hollywood. Alikata hiyo puzi ya kuvalishwa rinda kabisa.
Cat Williams.
Huwa juu hata katika
Dave Chappelle.
Alikata hiyo puzi. Angalia kina nani vile wali Martin Lawrence waka act big mama nini. Hiyo ni kuvalishwa rinda.
Tyler Perry.
People want you to be taken too comical. You lose shame.
Unakuwa puppeteered.
You are not even wearing clothes.
Yeah,
wearing costumes.
Exactly.
Sani kisema little shame ni yao tokea na bangi kwa stage. Shame tu za watu. Hakuna anga shame kaa hiyo. Bangi ni ligu.
Exactly.
Yeah.
True.
Awake, mara ame misbehave, akilewa, akidrive.
Nizo
lazima.
Yeah.
Na, lakini rinda.
Juu msani kwa gana a bit of craziness. Msani, kami una ni Mac Miller. Mac Miller alikuwa na a little bit of craziness. Nilikuwa na mwala ukukua msani. But angeenda ile level ya kuvalishwa rinda unanipata a little bit of shame. Yes, alikuwa na shida zake za drugs ndo zilimuua. But alikuwa anajua niko na shida, alikuwa anasema publicly niko na shida drugs mimi. Najaribu kupigana na
wako kadogo.
A little bit of shame.
So your time morals zilikuwa better. Mm. 100%. Kidogo. Ama tu ile kid, watu walikuwa bado wanaanza sema watu walikuwa na shame. Unajua shame si ati ufanyi.
Bado kuna ile
ni unafanya ya. Lakini si ati unatuonyesha unafanya. Unajua hiyo ndo mimi naelewa shame kukua. Mm-hmm. Unaweza kuwa unafanya vitu mbaya but utuonyeshi yani mm-hmm. wewe kuna hizi vitu unakuanga unadu.
Si ni aibu.
Exact. Hiyo aibu yani ya, yes na do but kai hiyo time wase bado maybe walikuwa nakata maji nini.
Akumu
but
haikuwa tinaka. Nayo kulikuwa na
hadi AIDS
kuna mababi.
Mhm.
Na wageto.
Mhm. Hiyo ndio ilikuwa. Sasa
mababi ati ni watu wanaishi kwa wadosi.
Maestro buru.
Sasa wengine wanafeel chanda mtuka huyo.
Sasa waburu na mababi.
Right.
Unakumbuka? Sasa waburu.
Lazima.
Ile esto ya white. Esto ya painti wa white.
Adi South B. South B pia ilikuwa mababi. Mhm.
Kukua kumendelea. Nilelewa umoje. Ilikuwa same thing. Mkiwa buru mko like, hey, tuko buru. Yo, tuko buru. Hey, behave poa, tuko buru, behave poa. Usibia bia vivo tuko buru.
Unajua kama ilifika time ati. Ati wase wote wanasikiza mziki.
Eh.
So yo revolution ilikuja kukamaje. Ile enye unajua nyi mkianza naweza assume. Mm-hmm. Geto ndo ungepata wasanii wasanii. Mm-hmm. Kwa wama babi. Mm-hmm. Maybe kulikuwa na wama wenye. Wo ni different.
Kumbuka.
But ukiangalia general pop population. Mm-hmm. Ako ako hapo.
Ndio tukuja na new age music. Mm-hmm. Ndio tutoke kwa ile nyingine. Wengine walikuwa akina Fundi Konde, akina Mushrooms.
Mushrooms walikuwa, yeah, Mushrooms.
Ilikuwa ni unasikika hata worldwide ama kitu hiyo. Mm-hmm. Tangu vinyl, tangu nini matape. Sasa ndio itoke hapo ni jam session ndio ilikuja F2.
Ah, juu nimeshindwa connect ilikuwa wapi?
Nafikiri ni hapo.
Lazima hizi worlds zingepatana.
Eh. F2. Mhm. Ah, si F2 na New York. Kuna F3. Ilikuwa inaitwaje?
Hata tukukua yo masa. Hata siwezi. Koinange, naijua.
Hata siwezi anza kengele kwa inaitwaje.
Si kengeles. F3 ilikuwa inaitwaje.
Nakumbuka kengeles.
Rudi nyuma.
Iko inaitwa Florida. Florida tu ni F2.
F2. Sasa rudi nyuma kidogo.
He, hapo ndo nimefika.
Walikuwa kwa mpaka na manini.
Reggae.
Eh?
Marege. Kuna ile
kulikuwa nayo.
Kulikuwa ile hapo hivyo karibu
na
Accra.
Ah, acha na Monte Carlo, acha na hiyo nyingine, acha na Chief. Sasa acha na Munadoz.
Eh. Munadoz, Munaduna.
But basically ilikuwa ni jam session na ni ma DJ mtu anacheza ngoma yako kucheza ngoma yako ama by then already yako, ni mainstream
hata production watu wajaanza kuenda
aha
sasa unapewa track kama gani hata nikumbusha moja ile ilikuwa imehit sana ten tereren ten tereren ten
inadena una cheesy sasa kwa beat. No man,
mazo ni kitambo
sana sana.
Dude, lemon oxide hadi yeye ilibidi kwa hiyo F22 kulikuwa na extra open mic or something.
Ndio hiyo.
Alikuwa na rock wasema kaka aitwa Chief Rocker.
Oh no man.
Akaitwa number 1 Chief Rocker.
Missing age unaona info hii history haiko. Watu wana downplay jam session.
Jam session
basi ni history kubwa sana kwa muziki. Kwa muziki. True.
Red sana ametoka kwa jam session. Hadi tukua tunakompete now hiyo time tukiwa ati tunajifanya mashifta.
Wewe na Gwiji.
Mimi na Gwiji sasa. Yeah. Hatujahit.
Yeah.
Ati kwa pale hivyo. Ati nasikia utani, nasikia utani. Hiyo song. Ah, iko kitambo sana.
Eh, noma. That's a major milestone. Imagine. Anything bado.
So Bumba Pesa kwa shatokea? Bumba Pesa kwa shatokea? Bumba Pesa.
Walikuwa tu kwa yoko.
Walikuwa na record.
Walikuwa tu ya kunaistu kubamba crew tu. Hakuna msi alikuwa na record.
Sidani kwa alikuwa merecord. Si wote tu. Hakuna mtu alikuwa merecord. Yo ni kitambo na kufuatia history.
Mm-hmm.
Noma sana.
Mm-hmm.
Straight from the roots.
Noma sana. Yeah. So inamanisha, same way, watu semanga rap. Ikona birth Jamaica. Ni same way ilibathika huku rap, real rap.
Kwa hizo jam sessions.
Because jam sessions ilikuwa basically kucheza dancehall beats. Hizo beats.
Reggae.
Bileza kurap kwa hizo beats kwanza.
Hata rap na raga muffins zilitoka kwa nini? Wase wana nini, wana kagua trachea. Kama Burning Spear.
Burning Spear, jam session yani.
So sasa from jam session, mtu wakanza saa, watu waka forge careers. Wewe later ulikuja tu kupatana na Red Sun, ashakuwa msanii.
Ebu sema.
So ulikuwa unakaa kama mimi nimeshatoka jam session, si ndio? Mimi ndaenda nipatane na producer mahali. Ndio muziki.
Atakutambua.
Na sasa ngoma ya kwanza kugo mainstream.
Yeah tu.
Hapana. Anauliza actually after jam sessions mlikuwa youngers. Amko bado mmerecord. So the next time ulikonaona mtu kama Red Sun ndo huyu. Ulikuwa na jam session, alikuwa shakuwa msanii kaa wewe. Alikuwa sha record mangoma.
Kuna mtu alikuwa shai kuwa msanii. Sio wote tulikuwa tunapambana kwa soli ya jam session. Si kuna do ina family fwe.
So ya kubamba crowd.
So who recorded? Who was the first among the first people kurekodi mziki mkaisikia kwa
wax. Mainstream.
Mkaisikia as in, ya umse ya amerekodi. Tulikuwa na jam session. Fuck. Umse tulikuwa na jam session na amerekodi. Fuck.
Ama nini li bring your drive ya
kurekodi. Ndoka wana, ay, kwa mi nazima ni inge studio siku moja. Ukaanza kuwa na yo psych.
Yo ni in blood. Yika ndani. Yiko kwa dibla.
Nice.
Piga shifla.
So,
take a deep breath. Usikivle.
Sina no, inamaanisha the same time inapopuku unasikia Red Sun ametoa ngoma nyipi au umetoa.
So ilifika point wase wanatoa tu like hata kulikuwa na new music almost every day.
Ilikuwa rare.
Juu ya availability ya producer.
Hebu kitambo ungesema ati kuna Kalamashaka Unboga Bowl. Hata si kitu sua mashifter.
Mlikuwa mashifta.
Red Sun.
Hata
ungeenda sana. Labda ungeenda Nameless. Ungeenda wale mademu wa nina ngombe wangu wa kidume dume.
Walikuwa ni tatu.
Tatu. Ungeenda hao. Ungeenda wahu. Ungeenda nani?
Amani.
Wanaisabika.
Hey, true.
Saizi.
Hey, saizi ni kunoma.
Then, was quite hard.
Kusikia sikia ti mangoma kila saki. Alafu na imagine tukate Josiah, probably alikuwa na producer ya wasani wengi. Haiku ati hata pia producers wako tu. Watukawa ushago wangetoa wapi producers. Lazima unge kama Nairobi.
Bana, ibu imagine. Alafu ati
Hey, wow.
Kitambo mwanze band.
What? So, after some may go mainstream, mnaanzaje kudiscover economics za do? Like ikitu ineza.
Juu watu sezi bwana.
Ndo hadi msia semesa hii ni kari yangu, saa mini artist.
Sasa ni wasera
struggle kitu. Kavile uliamua. At what point uliamua saa sidu shughuli ingine? Naekelea yote hapa.
Sasa nifanye mziki.
Na economics za hiyo time. Zilikuwa zinawakaje economics za hiyo time. Ndo msani hapa tedo.
Hakuna vile ungefikiria kitu kaa hiyo. Situ kwa tunakambaka matevi.
Na ukipiga show. Ama show unaipiga. Na show hata inge happen how often, like ndo ati kitu ka concert, ka wrong experience, ka kitu ime happen juzi ya wakadinali. Kitu ka yo ilikuwa ni kitu. Ilikuwa ni kitu ati mnapiga show.
Ilikuwa.
Na ilikuwa inawakaje yo time, ilikuwa tu Nairobi.
Area mingi.
Juna imagine kuna area hata kukwa na steamer, nini. Juna miki kwa kichu angu naona tu ni kitambo. Poleni, naona tu ni tene. Yani kaha huko Nairobi yo time. Sasa
hii ya kuwa suwa Sauras. Suwa Sauras.
Kati Sauras.
Si kitambu hivyo.
Okay.
Goja, 20 years ago ni tuo?
Tuo 4 hapo.
Tuo 4.
Kwa mashifta ilikuwa live 20 years ago, sindio? Tuo 4. Tuo 4, tuo 4 kunganele mambo ya machungwa ndizi. Oh, referendum, tuo 5, ikaenda tuo 5, referendum, machungwa.
Acha niseme, ingeza make do mingi. Hiyo time, kama vile saizi mziki, ingeza make juu. Kuna pia internet, pia sini kama tu...
distribution platform.
Evolution.
True. Ni tool heavy, major.
Ime evolve mbaya sana. Sasa hata unaweza make two music hapa hivi kwa ikeja. Na una getting do, watu wanashinda kwa unaenda gapi. Kumbe ina kama mtu kwa M-Pesa unaendea do. Kitambo, si tuliuza CD na tape. Wacha CD, tape.
So hapo ndo do yako ilikuwa yani. Atuwa
seba tu wako kwa ile tenje ya drrrr, adi uneza rewind na viral. Hapo ndo nikuwa nasikiza kina Sizzla na kina Bob Marley ina auto reverse.
Ubu nikulize.
Hapo ndo lyrics zangu zo zilitokaga. Mini nimeto, yon ndo foundation yangu.
Walai.
So yeah, basically
Lone Hill, Wu-Tang, culture.
Ulifilaje vile Lone Hill alicha kurecord? Lauren Hill, ulifilaje vile alicha kurecord mziki actively? Uko na two albums zake kidogo kama Miss Education pekee.
Ziko zimetosha?
Imetosha.
Yeah.
Ulikosha mu experience kati.
I always feel that.
Hata mimi. Si feel ange go any more higher. Yeah. Than Miss Education. Nika
Bob Marley, tosha, hesabu ime. Gari isha ja.
Yeah.
Yo nda ime ja.
Jina Kitusua ilitoka hapi? Jusa ulikuwa right. Mashifta yo masa.
Right.
Mm-hmm. Ulikosha form Kitusua, the persona. Ulikosha form uo mtu. Ama alikuja aje, alikuja lini.
Kitusua actually alikuwaga ni Kitushua.
Kitushua.
Mm.
Lakini based on nilikuwa na rende yangu ya kina Keshaka na sikiza album fulani inaitwa Straight From The Sewer. Ya Das Effects.
Kasiju album na pidi nisikiza.
Ya kitambo, Das Effects. Kina Keshaka walikuwa na rap kawa, alafu ndo Lost Boys wametokea, alafu, hey, the last could be mass on the bench. Oh, to all over niggas in the... Sasa situko kwa hizo ma vibe.
Yeah.
Sisi unajua mimi ni rebel, sasa. Kwa nini jite Kitusua? Sisi Kitusua juu tunaishi kando wa sua.
I always thought about it like
that. He relates to on all levels.
The Dandora effect.
Yeah, poetic.
Okay. Noma.
Okay.
But
iko tu sawa. Like inspiration ndo inanishangaza.
Niliona kuna venye anawakingina wasa disability wengi. Alikuwa anamenga wasa disability wengi wanahanga na hiyo already washaona mshabeba chini. Nyi society.
Lakini hata si disability.
Ni ability.
Most of all these people are acting like they are all normal. Wako na disability ya brain.
Manze.
True. Normal hata kuliko ile disability.
Yeah,
physical.
Yeah.
So, nilikuwa na relate on that level na sema, apart from Dandora kuexist hapo, Kitusua, ni vile mtu anaweza kucheki anaona wewe uwezi, na wewe unajua unaweza.
Ah, nika vile tunaweza sema, safi chafu kama nikwambia, maze, o DMC ni chuma, kwani ni chuma aje? Ati, wani mchafu kwa rap.
Mchafu.
Sindio hiyo, sasa.
Noma.
Alafu pia, bless you aside akakam it made it more clear cuz yana ongelea about being in the sewer
side, toka kwa sewer yani
side of the sewer sewer side unapata so na marapo semanga mimi mchafu kacho mimi ndio the shit unanipata
hiyo
so ikakujika kakam nikasema
monumental conclusion
nikasema umse alikachinia kona vile society imeniona vile nimejiona na vile najijua na vile naona mali naenda mimi ni Kitusua
right
lakini jango akakuja akasema kitu huwa
yeah.
Sali jua alijua jua ni Kitusua kaulenge kwa kaulenge jango alijua jua ni Kitusua
ama alikuwa na rhyme tu yeye
nafikiri ali express mimi siwezi sema
alikuwa kwa realm saa hiyo ya usanii tu. What?
Buda mi the first time nilisikia jango bro, nilikuwa Kampo KCA na Vutangwai Madhare Valley. Sasa niko na wasa wame medi, wakaniambia hebu sikia mixtape.
Nangoja
pofu
isiishe. Pofu uchachisha.
Pofu isikuja izidi humda.
Hapo na kishangaraka, kimangoto majibarili ndani wa.
Umesikia? Alai.
You know the only shortest way to your target. Hata kama ni baridi, niacha nijisamee. Mbele nao.
Chiriku ndo huyo.
Ashabonga.
Chiriku ndo huyo.
But mi bado niko fascinated juu nashindwa kama so nini ilikuwa ina drive kind of music umechoose.
Ngoja sijamaliza kusema story ya Madhare Valley. Sasa niko Madhare Valley nikachezewa mixtape. Nasikia watu wanaroga wanasema kutoka Thika sijui sio sifiki tao nachezea Thika Ruiru. Thika Ruiru. Nashanga eh ah kina naulizana kina ananiambia ti hata si atujui tunajua tu inaitwa THC mixtape. So sisi kajua inaitwa tu THC mixtape.
Mm-hmm.
So kila wale tukila kusema tunaiweka THC mixtape tunasaitwa tu kisikizasa la VDJ ya Lili right. Wala bonga bonga. Mm-hmm. Weka kuja kujua itwa Django, De Niro. Ukisikiza moa, unasikiza kusema Django, De Niro, ule wa. Unaanza kusema haya, kuna rapa itwa De Niro. Unaenda kutafuta, unapata haya, kuna rapa itwa. Unapata?
Mm-hmm.
So nikaona amekulink, nilikuwa like, this is out of this world. Because hawa ni watu wawili wenye, oe vlo mecommand B, K South, adizim vlo kufani mecommand Islando, ndo vile Django amecommand Thika. Muogopa hadi mwaambia wewe ni sheriff Thika nini?
Ya wasio amemtambua.
Wewe ni sheriff Thika nini?
Ah, Django Django.
Django ni Stuart unaambia Thika likali yako. Uliambia kweli. Eh?
Anataka chini yule ndio mimi muita nini? Muita wanjiji. Wacha vile nyinyi mtaka. Orego nani? Naibu mnamuita gaje?
Rigiji.
Rigiji.
Mita
wanjigi. Kama zile cut. Wanjigi, cut ile wanjigi. Ah! Kulikuwa na cut wanjigi na cut tujigi. Ukivaa tujigi unataka kupepea kwa upepo. Uko huko juu, hata kama ni mfupi, umekuwa mrefu hiyo siku.
Noma. Umekunywa Red Bull.
Uko huko. Umekunywa Predator kama kituzua.
Kwa monster.
Na kwa monster. Noma, noma, noma. Damn.
Ulikuwa unalizaliwa, ulikuwa unalizaliwa.
Ulikuwa unauliza. Jumi kwa na film ziki yenu ilikuwa muone like ku-educate jamii, kuongelea shida za jamii.
Exactly.
Nini ili ku-draw towards kumake muziki wako about that? As opposed to kuimba about madame. Unajua because...
Ama vile weni mnoma.
Ama vile weni.
I'm from the concrete jungle, mm-hmm. My friends.
Mm-hmm.
Jatoka kwa silver spoon na silver plate.
Yeah.
So, iyo ni kama unapitia academy ya life.
Right.
So, iron sharpen iron.
True.
Baptism pressure, by fire.
Pressure yani. Builds silver.
So you could unge sing
diamond.
Yeah.
Actually diamond.
Ni diamond.
Silver ikuwa hard.
So your time hali ilikuwa hivyo juu, okay ni gava ni sai ni better. To some yeah, level yeah. Me feel sai umaskini si hivyo deadly.
Kuna wisdom nilisomanga kwa book ya Solomon.
Yeah.
Ya Proverbs imeandikwaje? Usiwaya angalia ati kitu ya kitambo useme ati hizo siku zilikuwa the days.
Mm-hmm.
You know na hii after 2 years saizi unaweza sasa jekia mapresha oi life inaendelea aje utakumbuka useme aki siku hiyo nilikuwa poa.
Right.
Yeah. Mm-hmm.
Nakumbuka nikisema ngaba by the kuna sasa nilikuwa natengeza adwali sijui kuenda wapi.
Mm.
But saizi ukiangalia bako like yo.
Saizi unaona vile niku ati kuniku noma.
Mm.
2 years later utaongea kai
heri hiyo time
usiwai.
Yeah.
Juu hiyo ndo sahi.
Right. So hakuna ati kitu new.
Na pia ukiappreciate inamaanisha utakuwa ready for tomorrow vivi deadly. Yeah. Uta live kwa jana.
Mm.
Kuna rely on God himself.
Mbona
kunyima.
Walai.
Yeah.
Nilikuwa na mwaga na mse fulani every day ni kama umewekewa 24 million kwa bank account in 24 hours every day. So, would you rather stay and say jana siku spend 24 million yangu ama utaspend yenye ushaekewa saa hii? Utaspend yenye umewekewa saa hii, si ndio? Cause jana kila siku akaniambia kila siku after hizo nini day imeisha, wana wipe out bank account yako. Unabaki zero. Una doze. Kama utaamka
if you wake up
utapata 24 million nyingine kwa bank account yako. Na inabidi utumie. Yeah. Usianze kwa mstinji nayo.
Mm-hmm.
Tumia 24 million juu kesho haita accumulate. Yeah. Ni zero.
1 hour 1 million.
Yes.
Unaweza tu
utakuja mpaka uende negative.
Ndio sasa unaambiwa ngaa kila hour yako make sure unafanya kitu ina inakubeta or inakufanya una feel unakuwa better.
For 24 hours.
To spend 24 million.
No matter super nanga
music. And if you don't,
imeisha.
And you die.
Mm. Till if you wake up tomorrow, if. There is another 24 for that day only.
It never ends.
No. Until ukose kuamka.
Until siku utaamka. Yes, kwa una account hata.
Una account, hauna anything.
Banka ta ushatolewa.
Unacha nikuleja
hapa. Una jinyari. No maana nani usema hivyo virusi. Yosema anga, kama una dai kudu kitu. Kama una dai kwa vitu, kwa vitu. Kama una dai kudis mtu, dis mtu. Cause kila kitu nyo una dai, manze du kabla uja die.
Na unajua saa kuna mtu ana.
Fanya saisa.
Yes.
Saisa ndo tunafungua. Wezi juga vile kesho itakuwa. Biashara fungua lano nua. Fanya saisa. Saisa ndo tunafungua.
Virusi masikia remix ya du kitu. Na remix ya du kitu virusi. La kutubia hii part kwaza
usikia. But manze ni crazy.
Yeah.
Wa. Juu. Sasa. Okay. Wolu kwa naimba about mali umetoka. Like you could only relate na circumstance yako. That's why hata ungeimba about ku uplift my youth kuacha ujambazi, kuacha crime, kuacha. Hiyo ndo kitu wao kuna
relate. Sasa pombe si ya sana wanawake.
Yes.
Ngoja.
Ndio vitu zina
inafanya wanaume wauane. Pesa pombe nikuulize, nili kufanya uzipange hivyo. Pesa, pombe, siasa na wanawake. I want to understand from a writer's perspective.
Yeah, Mr. Kudangana, I won't take credit for what I didn't do.
Yeah. Mm.
Lakini naweza kuambia tuko tunasikiza rap mingi sana. At that time kulikuwa na rap inaitwa Money, Sex and Drugs.
Pesa, pombe.
Money, Sex and Drugs. Na wadani ya kina Fat Joe.
Yeah.
Na pia kina Mobb Deep.
Mobb Deep, eh.
Katika hile hali si tuko tunajaribu kutranslate what we can see in the society. We are just expressing ourselves.
What you're hearing.
When you let ile culture ya mziki tumeingia ndani sababu unajua sisi ni watu wa reggae sana. Na reggae na hip hop because na match. Sasa kwa tunasikiza a lot of hip hop. So sisi tukaanza ku relate.
Right.
Na through our mentors akina Keshaka tukasikia kuna mtu anapenda hii mziki. I don't even know the half of my crew. Ati tafsiri. Na tuko shule.
Tafsiri.
Na saa mbona mkaiduna
Jumi
Kiswahili? Cause shida unajua inspiration ni a thin line. Juu imitation there's a follow.
Exactly.
You can choose to imitate. Like Jumi ana roga hivi. But they didn't. Yeah, that's what I'm saying.
Kuna kitulinishtua.
What's the difference between imitation and emulation?
When you emulate, you are inspired. You won't use even the same words. You won't arrange the same words the same way. You won't use the same flow. You won't use the same cadence. You won't use the same process na mind thought. Kenya wali rap about wakisema money, sex na drugs. Nikoshua sikinya nyimli rap about wakisema pombe, siasa na wanawake. Nyimli kwa mnadress society. Nyim naona.
Yeah.
Kenya nyim naona.
Una relate.
That's now inspiration.
Yeah.
But sasa kukopi na kumimic ni kuchukua hivi full print. Kuna gengeto hii ya banton upendangi. Hii ya banton ya Church Heathen. Umse ameimba Church Heathen.
Kuna mse amesample.
Ameimba Church Heathen in Kiswahili too. With the same beat. Akimba about the same thing Shaggy
Ali. Same music.
So I make sense. Ungekuwa umeimba kitu ingine na hiyo beat. Tunge fry. But sasa umechukua the same Church Heathen ya Shaggy. Ni Shaggy?
Yeah, the message.
Ukachukua message. Ukachukua maka idea ya video ya kuenda church. Ukachukua everything. Ukaimimic.
Hiyo ni kukopi
sasa.
Sasa hapo ndiyo thin line mini mujua in existing. Ino mana kuna venye. Hapo ni mwanimu kulizo swali ya pombe, siasa na wanawake. Kwa pia, vile mlizifatanisha, ndo vile zime to do. Ebu angalia yoda, ebu sema yoda.
Pesa, pombe, siasa na wanawake.
Pesa, ndo pombe, zifana. Siasa, wanawake. Tulianza na do, majango kwa society ya Kenya. Do ika tu blind, tukangia kwa tei. kwa kuwa na ile issue ya mpaka watu watakatua madeki jua duniani wanakata maji sana changa ili sumbua sana utaanza kupoteza eyesight jokaila kaimba kiasi hadi saa hii iko ikaendelea
kiasi hadi ndio nimetoa makali man
wala.
imagine
alafu siasa na wanawake
exactly
hiyo kitu hizo vitu mbili zinanga hand in hand when our politicians walianza kuonesha hizi rada za oh kusponsor cause hao ndio wanaanza gaji vitu na ma businessmen wana ganji au wana ganji
kwa mademu wadogo wanawagawa madoni
eh ilikuwa hizo siku zenyu but haikuwa outspoken sana kasa hii sasa hivi mpaka
watu walikuwa na shame walikuwa na shame ilikuwa ni shughuli ya kuficha
unajua rada
siku hizi si chini ya maji ukiingia club unapata tu mdem tu na mzai wake hapo wamechini
sponsor wake blesser
na wako wana shida nao wewe ndio uko na shida
so inamaanisha you are way ahead of your time Kimba mkikuwa inspired by all this cause that was happening in the American society but it had not reached yet vizuri kwa society yetu ya Afrika but nyinyi mlikuwa mmeiona
yeah right
no, mlikuwa
juu hiyo time
ngori against mambo zake mpaka bado wanafanya na repay sasa
exactly
kwa sababu wanafanya kitu deliberately at kwanza cha plan naenda kufanya hivi. Hapo naambia go and propose. And protect kitu kwa sawa, kwa safe. Huko kwenye unaenda kuchukua kitu kwa sio yako. Na kama kitoka either safe ama unsafe. Safe ndio hapa na bado ni bondi. Na unsafe na kukuta kwa hiyo mali.
Noma. So ni mara mbili tu ni
so you, so we una kwa led tu. Wewe ujui unaenda wapi?
Eh bana. Kisha mko unajua mimi nalenga hivi.
Eh.
Kero kangwaro mshakuta shukrani na nikila kitu.
Unaenda hivyo.
Eh unajitengenezea barabara uko karibu na nani?
Most time.
Umeelewa?
Ndio maana ametuambia ametuambia uko fulani was all driven by love.
Mm.
Haikuwa planned, haikuwa premeditated, haikuwa inafaa tupange studio sessions, haikuwa inafaa tiotafute nani kwa simu.
Na ni kama mimi niulize siwa. Since that time uanze kuimba kwa hizi shida ziko kwa community. Mhm. Wewe unaona kama kumekuwa na change? Ama vitu tu ni the same ni vile saizi na jipresent vi different.
Unaona hapo mwisho vile umesema?
Yeah.
The same na vitu na jipresent vi different. Ndio maana siwezi kosa ma prodigy wale wamenifuata na wana follow ile kitu nafanya. Pia wanapewa message. The same.
So kitu kama for example kuna siasa
politically
nini what is the ideal state kwa country
tuko sasa hizi
inafai kuaje ndio itusaidie juu itusaidie sasa hivi leiko sasa hivi leiko state yetu politically inafai kaaje ama hata economically
how should we be organized
politically me I'm not a politician I'm a messenger lakini sasa ukisema economically tutabonga
economically basi na socially ku reduce vitu kwa umaskini you clearly see gava itakam kutusaidia
you already seen that
hiyo itawai so tunaweza jisaidiaje hata si usema tulikuwa tunasema tukiingia hii mwaka tunataka kuwa watu solution oriented
to identify problem tuna try ku advise society
vile
possible solutions
vile tunaweza do basi
because tuna think because na believe every human being should be able to count himself ama ya na thinking kaona you are a thinking being you ought to be thinking about solutions utatakolaje hizi problems utatakolaje hizi situations because for example nilikuwa nakuuliza for example before Clef niko nayo unaniambia nini msanii mwenye anafikiria yeye mwenyewe ni mjinga atie mwenye yako chini atie mwenye yako low atie mwenye yako na mental illnesses aezi produce muziki because wewe umego past it only go past it kitambo point unashika mic una feel hata mtu akiniambia eh buda ukai poa mimi sitaki kujua kana kapoa what I'm thinking and what I'm expressing is what I'm here to deliver.
Wake yangu inaniongelea.
I'm here to deliver.
Naweza tu mwambia kwa na mind kaa kipofu, kipofu wanangi lakini tuko na vipofu wana rule the world.
Wallahi.
Yeah.
Kuna
right.
Nini assistant wake ni kipofu. Anatembea anga tu Nairobi.
You msio mshtua. You tembea tu. Anavuka tu hadi baro.
Hai.
Uzapara vipofu wawili. Mmoja alizaliwa kwa naona. Huyu mwingine gorali mmeta tu nyako baadaye yona hivi. Huyu mwenye along the way kama katano blind. Mureke ulirika kwa mwasa ya switch. Inaanza kwa ngalefu nye, inaanza kujingi kwa hivi. Kwa vile.
Jua shaona.
Alishaonanga.
Lakini umu ya kublani toto.
Ajui.
Ilika nye anapo mbele. Ndiyo hiyo ndiyo barabara.
Acha hata ni wachekeshe. Time flani tuko wera. Mi work na wase wako na disability. Organization yetu, but tunafocusing yon wa madhi. So tunatoka travel. Tunatoka travel. Kutoka travel.
Anakumind.
Madhe fulani akadai, anadai kujisaidia. Na nikipofu. So dere kusimama, ya tafti bush. Ya najisaidia mali dere amesimama.
Hapo hapo.
Unaelewa? Hata ajali.
Ajali juu kwake angeshuka zile steps.
Yeye imata kama namuona. Yeye waoni.
Waoni mtu muona.
I'm blind to you.
Hey, that's exactly. So tulicheka tunatry kumshow. So jifiche fiche. Anatuambia nyinyi ndo mjifiche. Juu nyinyi ndo mnanio?
Mnaniona.
Msiwaoni.
Ita affect nyinyi si mimi.
So nyinyi mko na shida na kuniona. Msinione tu.
That answers the question perfectly.
Ndio nikakaa nikaona e disability ikwange ati ni ngori kwa umwenyako nayo.
Ni wewe mwenye uko.
Ninyi sasa wenye mko around yeye mna deal nayo. Exactly. Juu yako hivyo either way.
Now tunajua they are so looking in. I'm like, "Oh, okay. Yeah,
yes."
Hello.
Aunge ifikiria hivyo. Hey. So just a normal person.
Cause tunajipatia nga bumps. Kwizi wase wa young, tunajipatia bumps ata aziko.
Exactly.
Unajikreatia bump juu maona hii bump ni convenient for me kupea an excuse. Ya stafanya, ya siwezi, ya itakuwa ngumu.
Na mi believe kitu ka disability, God alikuwa naitumia ka indicator. Unajua indicator ni kitu inakushowingi. Uko tu on the right path. Like tuko on the right path ya kujua shughuli hapa si physique. Si wewe unatoka wapi, si una do nini, una common goal ni moja. Na to me ni mindset ama spirituality. Le siwa alikuwa na kitu siwa nasema yes, like
you have to be careful eh? Kuna siwa saida.
Kuna siwa saida, kuna kitu siwa si mana driller. Kitu siwa
yeah,
like
uncle.
Your spirituality ni kukua one with self. Hiyo ndo mimi na believe ni the true message. You once uko one with self ndo unaweza coexist na watu wengine.
True.
So you know the grand message like God ana portray like ukiona mse ana mguu inafai kuambie si about miguu. Hii si race ya miguu. So weka una focus on miguu.
Utabaki nyuma. Uko
mbaya. Juu mtu ako way past that. Huwa focus on miguu but bado ako kwa hii race.
Kuna hii video.
Ako kwa hii realm na sisi.
Kuna hii video fulani ya mse fulani alikongana anastua watu tao amevaa kama kinini kigoe. Akaenda kustua mse kwa wheelchair. Hapa hata hao. Umse alishuka kwa wheelchair alimkunguta. Alimpiga alishuka kwa wheelchair akaenda chini akajishikilia na mikono. Alikuwa anampiga ma flying kick bro. As in wase wote wa normal walikuwa na hepa. As in au already wanaona hey the only thing I can do is run.
Juko na miguu.
Yeah na your option.
Yeah na option.
Your option yake ni wewe nani? Unakaa hivyo. To handle it, you're not mbaya.
Nani kiwete?
Wewe go ali hepa. Wewe goya alihepa, alione hapa na uliwa na ukiwete.
Unajua ndo sensitization. Ka time flani bado manager wangu, sasa boss wangu. Floor inapanguzwa. Imeko ile kitu ya slippery. Caution. Ya naambia umse, unajua mtu wa miguu, anaweza avoid njia. So mini do. Juni ramp. Na lazima nitumie. So ina sensitize to mtu that, siezi funga njia. It's yeah. Either niyoshe.
Nioshe ni dry.
Ama nioshe after ama ni dry.
Nioshe ni dry.
But so unajua ange think hivyo normally ka yeah. Hadil na watu ka wewe on a regular. So me feel tu hivyo easy signs ni indication tu that kitu nadhani niyo siyo. That's not the purpose. That's not the goal.
Ni kweli?
Vlo meniambia about kipofu na I'm like explain your story. Yeah. It makes sense. Wewe ina kwa fact jiona unaiona.
Unaona. Exactly. Na itangaze. Big Smalls. Ndio kwa nini? Scar David. Na Goliath. Alienda kachukua stones. Akachukua bagiko.
Manje.
Sasa sembe kutana na arme mzima aliwapigana na dimanga mmoja.
Jamo. Na mkatens.
Ndio God sasa.
Amen.
Tena tuka kijana kadogo.
Sasa Jordan alikataa kwenda ile safari alikuwa ameambiwa.
Exactly.
Mufurahi kuona hivyo, kuona msee mwenye aoni hiyo kitu kwa sababu watu wengi hujeka hapo siku hizi wadogo. Hadi virusi. Acha nikwambie kitu sua. Wewe na virusi. It's like blowing incarnation
ya tomboya.
Unaonanga virusi ni incarnation yako. Sijui mbona. Everything you do unaonanga virusi ni incarnation yako. Ni vile pia hajajua labda.
Incarnation ni protege.
Whatever the case, yeah. As in yendo anaweza hold mantle yenyewe. Yendo amekuwa truly inspired by you. Hata vile anaroganga. Vile ana break words. As in
nika chronics.
Chronics ni move believe ndio the true reincarnation of Bob Marley.
Yeah, Bob.
Because yeye ana come from the level of I'm just making music for the self, for spirituality. Because Bob alikuwa anajua hivyo. Kajua muziki si yangu. Muziki ni ya kuwasaidia nyinyi. Ndio maana hata Selena alikuwa mgonjwa, alikuwa anapanda bado kwa stage. Maka Selena ali drop dead ndo alishayadi wacha.
Noma.
Jo alikuwa anajua na wapea pieces of myself zenye zitawa hold. Celesta kuwa. Celesta kuwa. Na mimi nafurahi kuona mtu kawa yake kama live while you are still alive. Unajua mbona? Unaweza make great impact by kukana yeye. Kukua tu best yake hata sana ku record muziki. Hiyo si powerful kwangu kwanza. Nataka kwanza mkuwe mabest vile unasema nga jango ni best yako. Kitu kaya jango ni best ya virusi mbaya.
Jango ni best yangu tunayo hapa.
Mbaya, yes. Yeah.
As ineza penda sana ukuwe na hiyo daro. Ukuwe na daro ya ama rapa wana consideri wa maunderdog. Cause ni maunderdog cause of simple things. Cause mini my realize virusi yako na lisp. Ndo maana labda watu watakani kumsikiza wengi. Lakini yo lisp ya jaicheki. Ya najua ni mbaya kuthink. Yeah. Na no wana watu bado tuko hooked. Mimi nimekuwa hooked to virusi tangu tene. Nasemanga, god damn. Kwa IGB virusi yange make it. Nivile yoko toto alipita kwanza. But virusi yange make it according to me. Nanipata? Na kuna ama anadogwe kwa chini na nawasi ya underdogs. Ni underdogs sababu mainstream inaanza kukua chuzi.
Na unaona mainstream ni man-made.
Ni man-made.
Unajua kitu yote man-made ikona bias.
Na ikona end.
Kitu man-made inaweza sema, we staki vile unaka.
Really?
Misi believe universe kona kitu kaa hiyo. As long as uko kwa universe, inafai ikuwa accommodate equally.
Because na believe ni blessing na ni kitu powerful that Zuzanation na wewe mli link. That's the most powerful label right now in Kenya.
Exacto mondo.
Hakuna any other powerful. Ukiangalia hapo nyuma yako nani itwa Gajeleni. Hiyo ni discography ya Zuzanation yote nyuma yako hapo ndani.
Hii set ya kwanza hii.
As in na believe najua na mimi naonaanga najua.
I'm guilty.
Don't be guilty. Don't give it yako. Yako uko la pass.
Mutant Joe.
MC Mutant. Mwambie, mwambie kwa mic. Mwambie kwa mic.
Mutant watu
buzi maze. Hizo album uliko niundie buzi itengeneze. Campus Diary, Illumination, na Mashifter One, na
Kiswahili.
Very fast. Very fast. So na kuambia, it's very, ni kama stars kuwa line. And I believe utakuwa neo daro soon. Na ukuwe active. Na believe, ukona YouTube yako, sindio?
Yeah, exactly.
Si wasaidia kiwapa tulimwambia, wrong rende nafaa kukuwa na wrong fund. Yenye iko too open. Mtu waki kwa jaba anasikiza wrong rende, anasikiza ngoma Zuzanation, anatumata chwani, anasama so. Tukamambia, ebu activate your plan. Bado haja activate, manajua haja activate. Wena kupatia idea pia. Mupe watu ideas na solutions.
Exactly.
Na believe uneza kwa neo class yako. The underdog class. Ukwe nayo ata mnabonga nao, as in unaka nao chini mna vibe. Ata kama itakuwa recorded, it's up to you. But recording it is the way. You need to record it. Unanipata? So, mneza kwa tu mmechill na kina jango, kina virusi. Mna share tu jam session. Unanipata? Na mse yako na percussions. Because that's how it started. Yondo jam session. Jam session ni Leni yako na percussion, drum yake anapiga pa 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 pa. Inakubamba unaanza tu kuroga. Ukianza kuroga, virusi anaanza kuroga. Nani anaanza kuroga? Mnaanza kuexchange. Mna share ideas because through kuroga mnaambia na truth yenye amtambiana hivi kawa naume.
Kweli.
Mimi najua naume uficha vitu. Wanaume atakaye kuonesha yeye ni weak. Ataka kuonesha ngati yako na side yake yenye iko chini ya maji yenye anakuanga soft. But truly, truly, real niggas ni wa soft. Real niggas wanajua society. Real niggas wanapenda watu hii. Real niggas wanapenda vitu zenye zina build society, jamii.
There are no good things.
your class nataka uianze. Utaianza wewe utajua, but you can also work with those a nation and share the idea with them. Ujue vile mtaifanya. Juu pia hao ni undergraduates wako. Kama ujue. Hao wote ni undergraduates wenyu. Undergraduates wa bus. No maana wana respect bus hivyo. Undergraduates wako. Eh. Ama li resist wote wenyewe. Society chikangi kuwa make mainstream. Wanataka kumake mziki ya kuimbwa mainstream. Ni undergraduates wenyu. Na Zuza Nation mkuja kuchangio narratives. Kwa hizi tuneka ngoma ya kwa kardinali. Wiki moja kwa 1 million. Views.
Yeah, because of power ya kituka internet. Ndo tulikuwa tunasema. Unacheki.
Yes.
Internet ni revolution.
Yes.
The same way kulikuwa na industrial revolution. This is a type of revolution. Na yo stage ya revolution inakuanga ni one, inakuja kwanza inapik. Wenye wana pikika.
Inaokota kama magnet.
Ni kama magnet. So if you are left out, unakuwa spat out. We tunaku count kama, wo uku make. Like wo uku make kwa hii window. Kama vile tunaweza sema Africa, time ya industrial revolution, hatu kumake.
Tulilalisha.
Jusi tulikuwa tunanyanganywa resources.
Kwa tunanyanganywa.
Hatukujua game hiyo time.
Hatukujua game ni hiyo.
The times were different.
Basa hii tuko rada.
Na sahi, you know it.
Exactly. Now that it's different.
A global village.
We can only,
it's a global village.
We can only play our cards vile tunaweza. Kitu moja ndo naweza sema kama, kama usani. Usanii vile uliko nasema mtu ka boutique kudu collab na mtu wa UK. Hivyo ndo vitu such things zina happen. As in Africa imesha stand out hapo.
Yeah.
Mimi angalie kitu ka kupeg. Mtu mwingine maybe ako majuu alikuwa anasikiza kitu siwa akiwa huku ka yangin. Akaenda majuu kuduwera. Akusikizie huko. Ambie mse mwingine wa huko. Nasikiza ngo msanii. Unaona asha kupeg.
Unamkumbuka.
Get in touch na...
Yes.
Because Kun Faya Kun.
Yes.
Kun Faya Kun can easily be a soundtrack to a movie. Unapata?
Yeah.
Eh, ngoma as in barua. Ama ile, amka kumekucha na ujenzi wa taifa.
Uvivu adui mkubwa.
Amka kumekucha
kwa ujenzi.
Yeni ni emulation ama ni imitation?
Inspiration, man.
Inspiration.
Yeah.
Never. Uvivu ni adui mkubwa.
Kwa ujenzi wa taifa.
Amka kumekucha.
Kwa ujenzi wa taifa. As in, it shows us, can you nasema, you had taken time to sit down, but now you are realizing, sitting down imetosha. Sasa ni simame, sasa ni ambia watu Kenya nimekuwa nikikani kitunga.
Ju rap ni relatable hivyo. Ndo mi usema uwezi pata rap artist mwenye one, simu intellectual, na two, hayuko willing to do the dirty work. Unajua the dirty work inakuanga ku go back inside. Vile kitu siwa nasema, kujita mkutano.
Yeah.
It's dirty work. No maana watu hawaitakangi.
We always singing about ourselves. Kana niko na song ya ulevi, ati nani alifanya... Life yako ikuwe hell, sio mi. Nani alifanya kukosa na wife yako, sio mi. Usinconfuse na alcohol, usinconfuse na vinywaji soft au nita alcohol. Unajua hiyo song, eh? Sio mi.
Sio mi.
Sasa wasee, washa ni unangamali fulani. Si kila siku, wenyewe ni kweli.
Yeah.
Lakini washa ni unangamali fulani, kawa ni mengorwa. Alafu, kabisha hepa. Wakakuja wakaniambia, wakanibeba, wakanipeleka kejani, ni mamori wangu, wakanipikia vizuri. Alafu unazika waniambia aje kitu ya mwisho. Si wendo natuimbia nga hiyo wimbo.
Ikuwe aje. Manze, exactly my point.
Kilo alisema nga hivo. Kwa Real Raw Andrea podcast ya wakadinali. Kilo alisema.
Big up Los Guys.
Big up Los Guys. Kilo. Los Guys alisema nga. Vitu mingi sana si usema ni vitu zinatukwaza sisi.
Hata kwangi ni hao. Hata saa nyingine mtu inakudis. Unasikia, msanii umejuaje jo. Unani kumbe naimba it has to start from you.
Hata sasa ndio tuwalia hivyo watu Twitter. Muziki mujiandikia mimi mna bahati nyusikia.
Nyusikia tu.
Aha,
unashika.
Yeah,
so most part of it, ni wewe unajiandikia.
Exactly.
Ni advice wewe unajipea.
Ni therapy yako.
Ni therapy yako,
exactly. Ni vile tu sasa unaishare. Distribution ni sharing.
Yeah.
Okay, kwa hivyo ukipiga kitu sio wewe, na hata ita reflect society.
Exactly. That's what I
because
think.
Because it's not real.
It's yeah. not
it's
real.
It's a refraction. I'm a something. An illusion.
Ulito api maovete? Ulito anapi?
Right.
Ah, ndio. Ile tuki ajabu ajabu kwa net. Nona, eh. Brima. Eh, ukijana si anafanya makazi. Kuangalia, angalia. Ala. Wamebambika aje. Tunaweza kutana. Aha, tukakutana. Sasa ikakuwa ni aje. Ilikuwa ile time ya inaitangwa
pandemic.
Time ya corona.
Yeah.
2001 na kitu kayo 2020.
2020 hapo. 2001.
Kuna reason umeita 2001 wewe.
2021 sorry.
2021 leo.
Umeita tu. Ya tumbeli wangu fulani. Ananisikia.
Shout out.
Chava kwa tumbili wangu.
Tumbili wakichusiwa, unatusikiza.
Na kona, mashuzi ya bata.
Mashuzi ya bata.
Akona chiriku, akona tumbili, akona mashuzi
ya... Mashuzi ya bata.
Aswa.
Aswa.
Hasa.
Ambu na cheki beauty ni, uo mse, anajijua tu yaani.
Yeah.
Ya kisikia tajua ni yeye.
Yeah.
But, like no beauty ya art yo.
Zatu nikuwa avi?
Mauvete.
Mauvete.
Oh, Mauvete. Eh, 2021. Mbani wata tumvili. Sawa. After hapo, tukamit. Nikasikia style yake, alikuwa na nitafuta.
Mauvete kwanza, ni abo wa William ni mmoja. Ni mgani. Ni wote wa
William. Mwenye kona glasses ama umse mwingine.
Mwenye na imanga na rap. Ingi, na rap.
Mwenye rap, Mauvete inamanisha maveteran.
Oh. Aha.
Oh. It's Kamba.
Ma Ovete.
Oh, it's Kamba.
Siki, ni Sheng.
Ni Sheng.
Veteran. Ovete.
So Ma Ovete. Oh.
Aha.
Mimi yonga ni Kikamba. Bina sound Ma Ovete.
Apana, Ma Ovete.
Okay.
Veteran. Tuneza yunga ni Shana fia Ma Otsung Flani kaitaki Wutang.
Oh, Wutang.
Wutang
ODB.
Umewatch Wutang. Wutang series yao.
Brooklyn Zoo.
Wame wasikiza.
Wame wasikiza real life.
Wakirelease.
And wali inspire.
Wali inspire a whole lot.
Yeah. So kanu kuka link na Maovete.
Uh-huh.
Kenda aje.
Maovete, siku link na Maovete.
Kuka link.
Nili link na Brima.
Brima.
Eh, yeah, yendo nili notice. Likuwa na nitafuta kwa net. Tukapatana. Pia mi, nili fascinate kidogo. Anampia ni aje. Utanifanya kitu kama hii Friday na nini.
Mm.
Nitakuachia kile tu, nitakuachia. Nikamwambia mimi hata si haita ni cost anything. Wewe fanya tu kile unafanya for the love. Unaona? Ati yako ni kali.
Mm. Right.
Tukaenda tukadu kitu moja. Kufanya hivi nikanotice kijana vile yako na potential.
Mm-hmm.
Tulikuwa na ninja man by the way.
Niko na Mr. Lenny mwenyewe.
Lenny the tunamuitaje?
Chiriku.
Wingman.
Ama ninja man.
Ninja man.
Wingman.
Napenda jina Chiriku.
Chiriku.
Chiriku. Dali kwa description Chiriku alikuwa
kwa studio. Chiriku.
Yeah. Kama unyeshaje? Kuna sample fulani nimekuwa nikiwakia na ina sound kai corona. Tunaweza ifanyia kazi kweli? Akaniambia, vile nimesikia staff yako ile umedu. Uenda weke lyrics alafu zikiwa kabisa utanchapia tu juu yeye ufika bei yeye utoa ulipa song Brima ulipa song
said of the producer
ana hata rights atakuwa nazo
na wewe una produce hizo beats hizo beats
zote kama hiyo hiyo tulishare kumbe niko na sample ya Kajanin ndio Kajanin Kajanin ndio wameimba sambole.
Mira.
Ya kitambo ni ya kwa mzetu. Mtu wa soul.
We ni musical tu. Ulisikiza reggae, umesikiza hip hop, umesikiza soul.
Umepeza. Sita itoka kwa zazamo.
Hata kuende aje.
Sita itoka.
Zazamo.
Zazamo.
Umeka bila kusike hivo.
Hata
zazamo. Hata lukarabua hivo.
Atu jamalo.
Okay.
Kumaliza kumalo.
Kumalo.
Ah,
the jamaa alo. Wewe watene ndo maoji wa Sheng.
Eh.
Ma uncle wangu wengi wako age kitusiwa hivi.
Aongea hivyo.
Sheng asio alikuwa anapiga ilikuwa na meaning, lakini ilikuwa legit.
Pia Daniel alisema hivyo. Madocha alisema ubaya ni kulotana atakuharibu Sheng, but Sheng lazima ikuwe na meaning.
Eh, uwezi ya katu kitu ya ina, yeah, ina roots, ina roots, hawa ndo roots. Hawa ndo roots. So tuko kwa Brima.
Yeah, tuko tunasafa. Okay.
Sorry.
Tuko kwa Brima. So Brima, after ni mwambie, niko na, sana aya likuja nikiwa na hiyo idea. Lakini tukafanya song moja kwanza ikuwa hiyo. Hiyo idea nilikuwa nimeipangia sababu ya corona. Nikamuliza ni aje naweza fanya kitu alafu utajazulia. Aya ya kajani dunia ile samvorera tukaingizanisha tukatoa staff alafu sasa hizo nilikuwa na best yangu no, Roba
na kombe hizo
Roba endo aliniambia ni Roba wa Kalama Shaka
eh ni mwana kwa video hadi
nice hata yako ndani yeye so
unajua majika wa sahi wanabomoa industry mimi nawaambia tu rappers wako sahi
eh
ana watu wanabomoa industry
why.
See, they still got it. Like, Roba vile nilimsia koyongo meabarua. Bado anaweza rap. Easily. Hata kisiwa ndo huyu. Easily. Like, in his sleep, adi. Tukai have compared to my olders na my youngers.
Easily. Like, in his sleep, adi. Yeah.
Ebu imagine compare olders na youngers. One enda wapi.
Olders.
Hata mi olders all like the way. Ati, Abbas, kisiwa... Kalama Shaka.
Malitua neza shindio ni malikuna Domani Munga. Domani Munga neza rock crowd.
Ah, wakadinali siju mali. Hata ni kwambi wakadinali. Siezi, siezi wa place kwa usani ya sai. Juu, nini, style yao heavy. Siku ya zina wakadinali 2016.
Kwa watazwe ni juu endo lualea.
Unacheki.
Kwa wanajua, hata ya ndi kweaje. Mwende na mambia ni theory, lakini unajua practicali.
One blood.
Ni pure sana. Mi neza kwambia... Nilisikiza wewe na Movete nikashanga how did they get to know each other cuz inafaa hii style ilikuwa inafaa kukua hivi cuz kuna venye yana borrow from
amkwa ijuana mlijuania na tu hiyo time hiyo wapo hiyo ni noma
it's a blessing
ni noma alafu tulijuana kwa internet corona na wifi zilikuwa vingi
global village. Unaona kama hapo unashangaa sana. Oh, tuna kitabu.
Oh, niaje eh msani. Hata unajua na work from home tunaweza kutana kesho eh ndio
hiyo. Ndio hiyo. Ishaweza.
Studio ilikuwa pale karibu na KCB.
Ehe.
Aha, hapo hivyo Kitengela. KCB hapo hivyo studio. Eh, big up Gitoshe studio yako.
Big up. Big up Gitosh.
Kali yo 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 EP ama ni album.
Kiswahili ilileta Kenya nilikuwa na feel nataka.
Eh.
Kuna mmoja wangu kaniambia, "Endo sikize Kiswahili," akaniambia, "Eh, ni nini hiyo?"
Nikamwambia, "Endo sikize
-6 vini." Anaanga hapa kwa podcast, akatwambia, "Bwana nikasikize tu." Akakuja after hour akaniambia, "Buda. Nini uliniambia nisikize?"
Kwa nini anaitwa -6 alafu kuna jina vini? Ama ni visita?
Ah, si visita.
CV sita. Kani inafa naitwa Vincent Nyerere.
Nyerere, li president.
So, juu ya jina Nyerere anapenda Kiswahili.
Oh.
So, yeah. Kiswahili, alikuwa na look forward sana kusikiza hiyo concept.
Sa, akena kasikiza kanyani.
Nisema V6, nikuwa nadhani mnaelewa, ni mgeni.
Mgeni.
V6.
Ah! Unatumaliza.
Damn!
Mimi nilikuwa kwa V6.
Ule artist.
Ule mgeni no, kwa industry. Damn. Una cheki kitu na show.
Unafaa kuwa na class recorded.
Hisi kitu tu ya kudu. Hisi kitu unaamka tu na ati una do.
Cuz essence yako ina breathe hiyo. Essence yako ina breathe. I need to leave the message here na hujamaliza kuiacha. Bado uko na
mimi. Hata watu wengi wenye rhyme saa hii ndio mimi kushow mimi naweza tell tu problem ni. Ujui kitu inaundwaje kimantiki. Ni wao niambia kitu ya kimantiki.
Yeah, sense.
It's making sense in my
semantics.
Yeah, semantics.
Kimantiki.
Kimantiki. Mantiki.
Reason.
Yani unajua music ni vitu mbili. Kuna the lyric part of it yenye lazima i make sense. Na sasa kuna tune.
Tune
ni sawa,
yo sina shida. Nini kuride beat.
Vile una flow, vile una nini. Yo sina shida na yo.
But Kenye unasema
nini.
Lazime kwa inspired.
Naka ina make sense.
Unakuwa short lived.
Hakuna semantics, yani ni panga mtu, yani mantik.
Yeah. Kona sikiza hii pod by the way. Wejo umeangukia daro free.
Free.
Ya writing. Hata mimi ka writer nimeangukia daro free ya writing.
Ungekuwa saina notepad na mapen.
Ana record wakitu wangu. Na record essence yako. Nilikuambia brain yako nika kisu. Ineza kata mtu mwenyayu I think.
Yo ni mantic.
Yo ni mantic but unanda cheki.
True.
So nini nafanyo kwevo? Unasomanga sana, unasikizanga sana, ama unaonanga sana. It has to come from somewhere.
Yeah.
Your wit. Right. Unajua ni wit.
Yeah.
Like smartness ya kuapply kitu mahali. Yeah. It's like kwa brain yako, uko tuna files open, ukiwa sahi hapo unaweza pick. Unajua ni
sleep. Oh, it all to jar. I don't know. It's a mystery that I don't even understand.
Anyewe word.
Mashallah. Bless, word. Bless,
when
bless.
When ni chombo basi. Ja. Mm. You know, message. Yeah.
The man will come here, blow any vessel, message you konayo. It's very profound and it's more profound. You can better fought on animals, sindio. Kuna reason na fought on animals. Lazima kuna reason animals na feel attracted to you.
Hey, juzi sindi toka kutupa trash, alafu nilikuwa na kaugali. Kanyani kametokelezea, alafu kakona mto iko tumbo.
Mm-hmm.
Formly gani jo nikarushia ugali kali kachi ile design ya
thank you
goalkeeper Man City
Ederson ni Ederson wah
zilitokea nyingi jo hizo manki nikashia wala amesea
Shalil unajua bona ni god given gift amesema ame pick specifically kipo wa Man City mbona Ederson hiyo manki liko na mtu hii
manze
Ederson
Son.
Ah,
son.
Oh,
Ederson. Now do you have you picked
your sorry.
Jennifer wa Liverpool na anapick keeper wa Man City.
Keeper Man City tu.
Oliver wa Klopp na anapick wa Pep.
Mimi na show hii shit fake.
Ni Mungu.
Fake.
Mambo ya Mungu haya. Bila amezoea kusema, umesemaje? Exacto mondo.
Exacto mondo.
Nashukuru sana.
Correcto mondo.
Correcto mondo. Nashukuru sana.
Wanoma.
This has been very nice. Nakukaribisha tena. The morning nakusikiza, I'll have more questions. Nipo umeniclear there on some things because nipo nilikuwa nataka kujua because confidence ni kitu weird. Mimi nili act na albino all my 4 years in Kamusinga. Well, albino alikuwa nakitingi role ati kulikuwa na role ya white man. Sasa kwa na yua. Afikisha net trip mnaambwa na machuo zingine. Mtembea na pesa. Imetembea na pesa na mjui. Tunacheka tunaambia mnafikiria ni pesa sikuja mchukue hii pesa ka.
Oh, atua mwabdak.
Eh.
What the hell?
Na obo alikuwa mtalented kitu sio na kwambia alikuwa anachukua best actor, best kila kitu. Ana sauti nyingine inaweza fanya hall inyamaze. Ana sauti big. So nilikuwa namuuliza unatoa wapi confidence akaniambia bro mimi mali natoka budango alishatuambia kitambo na alishatu curate akatuambia bro utakuja kuambiwa hivi kwa society juu utakamdi unakam different clearly akaniambia mimi na mabro wanyana zero zero wenye si albino but the vile tunatreati wangu wa normal si wote mimi najua mimi si different hivyo sana unanipata so mi buda lazima nikuwe deadly akwetuanga Bill Nkichabe Moses.
Yeah.
Alikuwa anani inspire daily. As nilikuwa namwambia wewe ni ona fa build your monument, waambie ni deadly. You 4 years alikario burden. Jumkiwa drama, natukua nanga drama mpaka nationals.
Yeah.
So mna meet very different people. Watu wanawaambia very different things. Na mnaambia tu nyi kama mmejitambua kama mchukue tuwaone kanye ni wa bad. So Buddha yeah. Nashukuru sana kwa zume ni prove yao kitu tena.
Alafu pia yani yeye alikuwa yani guys siwezi jua nini alikuwa na pesa.
Kwa mental yake?
Yake hata ni more than racism.
Yeah. Exactly.
You are becoming a
target.
Unakuwa target wa racism from your own race.
From exactly.
Exactly.
Ay.
Nani mluya tu? Ni mluya tu wa kawaida.
No,
imepita tribalism, imepita
race. Imepita all kinds of discrimination. Exactly. Ni ujinga tu.
Lakini haikuwa imfanya asikuwe best actor, asikuwe best for 4 years. So imagine, ndo nakwambia.
Couldn't kill you.
Yes.
Yeah, only make you stronger.
True.
So Buddha, exacto mondo, correcto mondo. Shukran sana kitu
sio. Ndio vile inafaa.
Karibu tena na tena.
Shukran for coming through.
Tunangoja discography. MC Mutant. tunakucheki. Tunakucheki kwa mtandao, tutakudm. Eh, tunakudm hadi. Na kwanza kusha ni address issue moja before tufunge. Huyu mblina anajifanya kitu sua pale online.
Eh, tumemcheki yako na fake account.
Tunakungam, bro.
Fake account.
Wacha hizo.
Wacha ufala. Na kama unafikiria by the way utaribu release ya Mkalimani by kudanganya na kuchanganya fanbase. Tunakuona sana.
Riswa.
Na tunaongea chini ya maji vile tutakuangusha we kwanza. So kama unanisikia, take the easier route. Change that name.
Na mtu yote si deal na mtu yote kwa Facebook. Yes. Unless una deal na hii number 0727 822 705.
Yes, rudia tena, rutia
0727 822 705.
Na uko Facebook? Uko Facebook?
Siko Facebook bado.
Uko wapi saa hizi peke yake? Uko Instagram?
Niko tu Insta.
Na Instagram ni kitusua bila underscore.
Namba hiyo hiyo
bila underscore, namba imeandikwa hapo hapo for bookings. Imeandikwa hivyo, simple things. Ukiona kitu sio imeandikwa na mavitu moba tio mau mau sijui uko flani.
Achana na hizo, niko na maskama by the way. Chukua tu namba yangu na nishaisema.
Shukran sana, mwache na mwache upuzi. Mwezi be a legend. Exacto mondo.
Correcto
mondo.